download it from ilovezedmusic.com.
Ninawaza uliumbwa juu yangu, ndo maana nakuangaikia. Hata kidogo nachopata ni cha kwako, baby usinivunje moyo. Chakula kishuki sipokona, mababy love kwako nalana kiapo. Baby wangu taishi nawe, oga litoto sifulizi kimoko, tongezo ujuzi nitakuchora tena kwa ukali wako. Umeliteka ili jimbo, penzi umelitia fora. Yani palo kinibusu vile unajishuku, dona zidi kuwakera, dona zidi kuwakera. Wakipunguza machungu, roho zao za majungu, dona zidi kuwakera, dona zidi kuwakera. Baby, would you marry me? Would you marry me? Honey, would you marry me? Would you marry me? Baby, would you marry me? Would you marry me? Honey, would you marry me? Would you marry me? Alafu baby wezi juu tamu watunda bila kulimenya, mie tayari shazidio, ongeza utamu tena koleza. Mara o, yo miguno, sijiwezi mi. Furaipo, na mikosino, sijiwezi. Yani palo kinibusu vile unajishuku, dona zidi kuwakera, dona zidi kuwakera. Wakipunguza machungu, roho zao za majungu, dona zidi kuwakera, dona zidi kuwakera. Baby, would you marry me? Would you marry me? Honey, would you marry me? Would you marry me? Baby, would you marry me?